tobei tobei tabaye ga dodo ga zunku ga dodo
tobei 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 ye ga dodo ga zunku ga dodo de jom sudu ummake ummine do ngol dum fuddata kena sappo e tati lewru sumayere yaade lasomun ko dum darne gan leelal tokkititte le weltare maunde woni ko dum watte dille ye sudu warde sudu hunde fu ko wabbe dum ben kebina jobo misali nyabde hanonim be no belti chakamun le sumayere sanne non kawani tobei tobei o ko wadi dun suba der lewru sumayere ndudu gam lewru non du adina abato berna bagoto ummon oyam himbe ngarta gotel wakatino jaman ami min gattata naneri min dawnina balli ami ko sukabe hande choldinta ko emon dum pade min kabata e koy amin min gada laali noppi kambe tekke bande ni suka jiddo bojji sanne no waya wita kana deji tobe tobe no wara hema sangare mun o dejjita konanto hande tobe tobe en tetondira der jaman amin min anda dum ko jiton tobe tobe no wade nyaloma dum to wana ngonganom gasukabe wonbe gada dum nyaloma be mido yobe be ndaro to hite e stop dum be mbuja balli mabbe naneri jamani tobe tobe kai andi wadede dum do seni lewru ndu darake lelal wurtake sappo e tati yade laso mayri himbe leydi hausa wibe sappo lewru pudata tobe tobe mudum nokku fu e common sukabe jon o filde gatti der mu yermi rore de be gadana fu be accata dum kanon be mboppi ko amin be koje ko mabbe hande e piide bara gan seni jomun yeyi tobago to wala fu na wujju den de bago to wala le baade don fu tobe tobe en jaata ton wobbe der amin ko be kebbe fu be kawran dum non be ndesa saito hanti ko be cenda dum be korra wuro saaro jomun dukata neddo wobbe du tangadi jemma fu na peccano gauri chobbal nyiri en e ko nandi am gere n hokka ba cede amma sukabe handen be mbitana de kebi cede no jidi de kebi sukar no jidi minen wakkati na min mbitadi
ti boni en ba foci